Wadhione wako punguza stress. Kumia pressure mwene. Yeah. Okay.
Think it down. Think it down. Dusunge wale pressure. Think it down. Think it down. Dusunge wale mawazo.
Aya.
Katika.
Yeah.
Katika.
Zingisha kila pali, eh?
Katika, wale puresha. Katika,
ukitaka kusoba ha.
Katika, katika, wale mawazo.
Maisha ya, maikwe na puresha. Wasipo kupenda, jipende mwenyewe. Napange, usilazimishe. Pambana Mungu hata kusaidia. Natondonga iti mwendesi ya wando. Wa mwita, no kwa ili ya maundo. Think it down, you.
Think it down.
Wewe.
Think it down.
Wateka.
Dusunge, wale puresha.
Ukele moko.
Think it down.
Woo.
Think it down. Dusunge, wale mawazo. Katika, katika.
Think it down.
Katika, wale puresha.
Punguza pressure.
Katika.
Maisha ni mafuka.
Katika.
Yeah.
Katika. Katika. Wale mawazo.
Ose kina yaku. Noisunga na feelings yaku. Yeah. Wadhini wakumia stress. We got very sober. Yeah. Baby ya mauta gathanu ina mauta mwene.
That you know. Ukwa nani wakavinda. Baivata wakutinda jine sitwesi. Doke mene wae maunengu atenjoni. Atenjoni yanga ini ya ukwenda. Nondondu meenda kunenga atenjoni. Na mwiso maizo kutumbi ya nae. Kavalo sunge nundu wadhi ninda wang. Ndosi ni maya kuola mawazo. Asiwe.
Think it down.
Wewe.
Think it down.
Think it down you.
Dusunge wale puresha.
Think it down kila bandu.
Think it down. Think it down.
Think it down kila muda.
Dusunge wale mawazo.
Ndo think it down mao.
Katika.
Ona gerini mbati ocha.
Katika. Katika wale puresha. Katika.
Aywe.
Katika.
Woo.
Katika wale mawazo.
Nyenzunge, nole puresha. Kelele wacho uitu mangombe. Itanywa kiguye kanzunge. Kelele wawanda windonya. Nundu kwa kwa kelele ni motivation. Nduke yende siye muno kula kuyandu. Watio wakwe kana nandu maimuvea. Onaweka tama ukume na maika kwenda. Weka nesa maka kuiva na udoku.
Think it down. Think it down. Think it down.
Ukilia moko yulu dingete.
Wale puresha.
Think it down.
Think it down. Think it down.
Hey.
Dosunge wale mawazo.
Think it down mwendo waku.
Katika.
Aywe.
Katika.
Hey.
Katika wale puresha. Katika. Katika.